Tolo kuthi ingane idinga imali Ingakondle sengiphathekile Ngiyasho nempini mina ikala ikale Yasi ngidinga imali Tolo kuthi ingane idinga imali Ingakondle sengiphathekile Gosh on them in the Kalaikale. Yasing it in him, Ale. Tolu would think I'm needing him, Ale. Eating him, Ale. Confessing that he got it. Gosh on them in the Kalaikale. Kalaikale, Kalaikale. Yasing it in him, Ale. Tolu wote na ingane idingi male Idingi male Inga kontle simpatikale Gyosho na pene Kalaikale Kalaikale Kalaikale
Eish, mphefumulo obuhlungu Kodwa siyaqhubeka Yazi le mpilo le Isithembiso okuningi Kodwa bathi amakhaya awafani Barima lapha alikani Kodwa siphuma sonke sifuna imali Sivuka noma singafuni ngishiya ingcosi endlini funa imali abosisi la ngaphandle basifuna imali engakho ngihlezi angazi noma ngiphethe ikhali kuyafuneka ezomjito uphume uyophanda ngihlezi la noJesus siyaphanda kunzima kodwa sizophumelela bathi indlela ubuzwa kwabaphambili kulesi mengikuzo angazi noma baphambili noma yazi angazi noma baphambili bazosiza kodwa kulesi mesikuzo sizithola singazi sithola sikhala samadoda singakwazi ukukhuluma but sikhuluma ngeyikhalo inyembezi zethu inkulumo yethu ukuhlupheka kwethu akungasidefine singabantu That's why le ngoma siyibhalile ukuthi nikhuthaze le ngoma yokuthi uphuma umuntu usebenze le ngoma yokuthi nawe kusasa izinto zakho zenzeke